Amawubo 20:1. UJehova makuphendule ngosuku lokuhlupheka, igama likaNkulunkulu kaJakobe malukuvikele. Verse 2. Makuthumele usizo lwasendlini engcwele akusekele ngamandla sesiyoni. Verse 3. Makakhumbule yonke iminikelo yakho yokudliwa, awamukele umnikelo wakho wokushiswa. Verse 4. Makunike njengokwenhliziyo yakho, afeze icebo lakho lonke. Verse 5. Siyahalalisa ngensindiso yakho, siphakamise ibhanela egameni kaNkulunkulu wethu, uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho. Verse 6. Kaloku ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe, esezulwini lakhe engcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene. Verse 7. Abanye zinqola, abanye amahashi, kepha thina sibonga igama likaJehova uNkulunkulu wethu. Verse 8. Bayathoba bawe, kepha thina siyavuka sime. Verse 9. Sindisa Jehova, iNkosi mayisiphendule ngosuku lokukhala kwethu.